No, tseye ga kitseye kuthan kwintseye qayiqhiwo qayiqhiwo ngakeceye qhawuka. No, yaceye iqarhe yeyaqarhe mara kuqarhe esinqanqeni. Indaba abashiyeke qha angqu aqarhe angqu ngxakerhwe ngxakerhwe mafru moro tse khunqu atyano. Awusanqa pon kuqarhe pon andra kuqono kuphisana ngi no ngqong ngqonge aqo ngqobniku niku fru tyana ngqongqwa. Nokamere kusi kusi ngqonkin ntongqaku yasi ngqaku qhayike cwecon nkqari icawa ngca ce kuqawa ahamba sixhoyi qhake gogwekhu cweqe cwekusengqa yong nkqari icawa ngca yong yerhmityela cweqhaka kucwekhu cweqe cwa kyuri nkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkqonkq kwase ke chwe ayi kwe achoke tosa akunga ngatu asito se unor nga ame kha inkos kun se nga aka nga yama ya go chang ka kha ka asa ke chwe ukukuku tse ake aya ko aqal nga inor kunor kukukan Trois, quatre, mai khama ken tu khoye ko ke tong ko ke Go away. Three. Quere, Berenkia. I guess one get a cacuia and two tree. Not traqua. Now get to no. No, said Taco going ah. Carking ah, go going ah. If I can come on here. I can come tire. Oh, travelers again. Come here, don't see here. Gana ye hain na yengi. Tsing oigera, oigera ang. Tsaki ang. Kue hira beera. Oigera kun yegi kue ya to. Tui. A traya kwa, na traya kwa. A to has traya kwa gu mes nong aka. Ya go ye go ho ko ye gama. Ya ki ye go no ko ye gama. Flight, flight. Hey, this is my story.